Nexus Music. GG. Premium on zstairs.com.
My number one.
Busy on it.
Awe bantu bamangala na voka mbaja. Viwande vibe bamangala na voka mbaja. Never mind as your business yao. Bafuno leta tuntu vintu vao. Chikondi ni tupo beta. Nzisa bapase mkata ngondo. Kozi ndiwe chape. Wameno ziwewe ni kumbesa. Kozi ndine chape. Wameno ziwewe.
Snares.com.